your money no coca me.
Your money no coca.
Your money no coca me.
Your money no coca.
Nacha bangi mbie, nacha. Nacha mitungi mbie, nacha. Sitaki mademu mbie, nacha. Sitaki sigara, oh, nacha. Your money no coca me.
Your money no coca.
Your money no coca me. Your money no coca.
Me no coca. Na hata mitungi kwanza inanipa nguvu. Na hata milupo sina hela ya kuhonga. Na hata ujinga mana watu wananisema. Napunguza kumoka. Na hata punyeto mano siku inanichosha. Na hata na chabu najua watu wamenichoka. Na hata na kazi najua wanatanitosa. Nikitoka hapa naenda zangu kwa mambusa.
Your money no coca me.
Your money no coca.
Your money no coca me.
Your
money no coca. Nacha bangi mbie, nacha. Nacha mitungi mbie, nacha. Sitaki mademu mbie, nacha. Sitaki sigara, oh, nacha. Ofa za godi na madeni mengi mpaka na nita Denisi. Na misala mingi mpaka naishi polisi. Nikilewa maugombi na kuambishi. Nimejawa na vulugu sipenda mizambi. Haifutiki mpaka nije kwako kuungama. Ya dunia ni ya shetani kwako ndo unyama. Tanunua mabwanga mwana modo stani bana. Nimesha mwa kuchange nini kina shindikana. Jamani nao koka mi.
Jamani
nao koka. Jamani nao koka mi.
Jamani
nao koka. Nacha bangi mbie, nacha. Nacha mitungi mbie, nacha. Sitaki mademu mbie, nacha. Sitaki sigara, oh, nacha. Jamani nao koka mbie.
Jamani nao koka.
Jamani nao koka mbie.
Jamani nao koka.
Beat by Katupi.